murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigali mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Mushobora kandi kutugeraho kuri internet kuri www.radioyacu.com. Urubuga rwacu rwa Twitter ni VOA Radio Yacu. Hano muri studio ya 9 i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije aho muri hose kandi mbaha ikaze mu kiganiro cyanyu cyo kuwa gatatu aho tuvuga ku magara y'abantu ku ndwara ya hepatite. Ni mukanya ikaze mwese. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Nongere mbaye ikaze mwese nshuti mukunda radio ijwi rya Amerika mu kiganiro cyo kwa gatatu nkuko nari mbabwiye mu kanya cyerekeye ubuzima. Uyu munsi rero turaza kuganira ku ndwara ya hepatite C cyangwa se umwijima w'ubwoko bwa C. Ni indwara y'igitigu C mu kirundi, indwara iterwa na virusi. Muri raporo y'umwaka y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rigereranya ko ku isi mu mwaka wa 2017 umwaka ushize hari miliyoni 71 z'abantu banduye virusi ya hepatite C. Muri abo umubare munini w'abahorana iyo virusi bigeraho bikabaviramo indwara yitwa cirrhose mu magambo y'igifaransa cyangwa se mu kinyarwanda kanseri y'umwijima. OMS ivuga kandi ko abantu bagera ku 399 bapfa buri mwaka biturutse kuri hepatite C. Ahanini rero bazira kanseri y'umwijima. Iyi ndwara ya hepatite C kuri ubu nta rukingo igira, cyakora rukomeje gukorwaho ubushakashatsi. Umuti wo guhangana n'iyo virusi wo urahari. Uwo muti rero ushobora kuvura 95% by'abantu babana n'umwijima w'ubwoko bwa C nk'uko OMS ibivuga. Ibyo bituma rero ibyago byo guhitanwa na kanseri y'umwijima bigabanuka. Uyu munsi mufite rero amahirwe yo gusobanuza kuri iyi ndwara ya hepatite C cyangwa se umwijima w'ubwoko bwa C cyangwa igitigu. Umuyobozi w'ubuvuzi bw'indwara ya sida mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, Dr. Sabin Sanzimana, niwe mutumirwa wacu muri iki kiganiro. Muganga Sanzimana, muraho neza, murakomeye.
Muraho, mwakoze kudutumira.
Mwakoze namwe kutwitaba ikaze kandi ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Mbanje kugushimira cyane uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. U Rwanda rufite gahunda y'imyaka 5 yateganyirijwe guhangana n'indwara ya hepatite C. Ubwo rero ndaza kugusaba kutubwira uko ihagaze. Nkaba ngushimiye kuba rwose wibigomwe ugafata uyu mwanya kugira ngo ugane n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Kwigisha rero no guhozaho mu gutangira, ndagira ngo mubanze mwibutse abadukurikiye indwara ya kanse ya hepatite C icyaricyo n'icyitera.
Murakoze kandi nashimira abaduteze amatwi ku kiganiro kiza mwateguye. Natwe biratunejeje kongera gusubiramo ku ndwara y'umwijima cyane cyane mu bwoko bwa C. Ni indwara rero nk'uko dukunda kubivuga, umwijima buriya wangizwa n'ibintu byinshi. Hari ibishobora kuwukoraho bikawukomeretsa, hari imiti abantu bashobora kunywa y'ubuvuzi bundi cyangwa imiti ndetse ni dukunda kwita y'ibyatsi yangiza umwijima, kuko mu nshingano zawo uba waragenewe gusukura ibyinjira mu mubiri wacu. bityo iyo urushye umwijima rero urarwara rero hakaba ndetse n'ibinyobwa bisindisha za amayoga nayo yangiza umwijima ariko iyo tuvuga uyu munsi wa none ni ubundi burwayi bushobora kuza ku mwijima bwaturutse kuri virusi na gakoko gato cyane rero nako kakagira amoko menshi ko tuvuga cyane uyu munsi nako mu bwoko bwa C umwijima ushobora guterwa n'utwo dukoko utwo tuvirusi dutoya two mu bwoko bwa A B C D ndetse na N tundi n'ibindi bice bito bikomoka kuri ibyo ariko impamvu umwijima mu bwoko bwa C aribo turi kwibandaho cyane wari ubikomojeho yuko kugeza ubu nta rukingo rutuma umuntu ashobora kuyirinda ruhari mu gihe hari urundi rukingo rwa mugenzi wayo wo mu bwoko bwa B wo uyu munsi wa none dufitiye urukingo rumaze imyaka 15 rutangwa mu bihugu byinshi ndetse no muri aka karere kacu mu Rwanda mu gahunda y'ikingira y'abana bato urwo rukingo rukaba ruhari iyi ndwara rero kuko ari ubimbajije mu bwoko bwa C ya hepatite mu bwoko bwa C nubwo nta rukingo ifite iravurwa igakira kandi bisa naho ari bishya kuko mu myaka nk'itanu ishize ibindi twanabivugaga habagaho imiti ikomeye cyane itaranakizaga abantu nibura kimwe cya kabiri cy'abarwaye iyo miti rero irahari nubwo igihenze yaje ihenda cyane ibiciro bigenda bigabanuka ariko turayifite ari nayo mpamvu twatangiye gahunda kuvuga ngo twayivura tukayikiza wari unambajije uti ese bigenda bite iyo virusi yangiza umwijima ite ngira ngo niba nahita mbikomerezaho nabyo cyangwa
mubanze mutubwire mwari muvuze imiti hanyuma ubwo muraza kukigarukaho icyo nicyo cy'uko uburyo iyo virusi yangiza umwijima mwari muvuze imiti iyo miti ni ya kizungu cyangwa se hari n'imiti ya kinyarwanda haravuga ko mu kinyarwanda nabo ubwo cyangwa yenda no mu kirundi byaba bishoboka ngo baba bavura indwara y'umwijima byaba ari byo
kugeza ubu ngubu iyo miti navugaga ni imiti nakwita yo kwa muganga igezweho sindi wiyita ya kizungu kuko hari n'abatari abazungu bayikoze bayigizemo uruhare ariko ni imiti y'ibinini ikoreshwa naho iya kera y'ibyatsi abantu bavanga nta bushakashatsi ubu ngubu dufite butugaragariza yuko ikora hano mu Rwanda ku buryo hari itsinda muri minisiteri yacu y'ubuzima rikurikirana abavuzi ba gakondo bakoresha ibyatsi kureba niba bikora gusa aho twagiye tubasha kubona ahubwo wasangaga hari igihe bavanga ibyatsi byinshi bikangiza umwijima bikawunaniza kurushaho ariyo mpamvu imiti yizewe uyu munsi ari iyo ngiyo dufite ivura abantu hafi 95% bose barakira
muti uburyo ako gakoko cyangwa se iyo virusi yangiza umwijima
iyo virusi umuntu ashobora guhura nayo akenshi biturutse ku matembabuzi cyangwa mu maraso iyo yifite ikaba yajya kutayifite cyane cyane bitugaragarira yuko abantu bagiye bayandura kera ikamara igihe mu maraso y'umuntu itarahinduka uburwayi abana nayo ariko atanabizi nk'abantu bagiye bavurwa mu myaka yashize inarenga na 20 bagiye baterwa inshinge zidasukuye neza icyo gihe kuko nta n'ubushobozi bwari buhari ndetse na ba magendo bari bakiri benshi aba bakoresha inzembe barasaga ndetse n'uburyo abantu baterwaga amaraso muri za 80-90 igitangira byari ibintu byakwirakwije virusi yo mu bwoko bwa hepatite C icya kabiri ni uko ishobora no kunyura mu mibonano mpuzabitsina ikinjira mu mubiri w'umuntu iturutse ku uyifite iyo virusi rero imunga umwijima buhoro buhoro ari nayo mpamvu abantu benshi badakunda kubimenya ugasanga yagiye igeraho umwijima iwuhindura igisheshe umuntu atarabimenye kuko nta bimenyetso igitangira nta bimenyetso ikugaragariza iyo rero ubu ni nayo isigaye ihindukamo kanseri y'umwijima kuko nicyo cyiciro cyayo cya nyuma hahandi usanga umwijima wose warashize waratangiye kuzamo ibibyimba icyo gihe rero n'ubuvuzi butangwa kenshi buba buhangana na kanseri kurusha uko ugawa guhangana na ya virusi ugayo.
Nukufuga rero ko umuntu bajya kumenya ko yarwaye byarageze kure uwo mwijima warangiritse nta kimenyetso na kimwe gishobora kuba cyamwereka ko ashobora kuba afite ikibazo cy'umwijima ku buryo yahita yitabaza abaganga.
Uyu mwijima tuwushyiramo uburwayi bw'umwijima dukunda kuwushyiramo ibice bibiri. Hari igice kije kihuse imbere y'amezi atandatu n'ibimenyetso bigaragara byihuse mu gihe cya vuba. Ibyo bimenyetso rero bishobora kutanagaragara, ariko akenshi usanga nk'amaso ashobora guhindura ibara akaba yajya nk'umuhondo, akaza intege nkeya, kumva umuntu afite intege nke cyangwa se afite akantu gasa n'isesemi, ndetse hari n'ushobora kugira kuruka ariko ibimenyetso bihinduka ku muntu ku wundi. Hari n'abababara mu ngingo cyangwa mu nda, hakaba n'igihe umwijima ubwawe ushobora kubyimuka aba wawukoraho ku ruhu inyuma ukabyumva yuko umwijima rwose wabyimbye unakomeye. Hari n'ushobora kwihagarika inkari zisa nk'izijimye n'akariro gakeye. Ibyo ni ibimenyetso bidakunda kubaho cyane ku bantu bose, cyangwa se abantu bakabyitiranya n'ubundi burwayi bahoramo. Icyo gihe iyo ibyo birangiye, umwijima n'umubiri w'umuntu ubwawe uragerageza kwirwanaho, ukaba wakora nk'abasirikari bo kwirinda. Nubwo iyi virusi bikomeye ndetse n'iya sida nubwo yananiranye, ariko umubiri ugerageza kwirwanya nayo. Umwijima rero wo mu bwoko bwa se aho bera akaga nuko abantu 20% 25% nibo bonyine umubiri wabo ushobora kwirwanya ukayitsinda. Abandi basigaye ihinduka uburwayi bw'akarande, kazanagera no kuri ya kanseri y'umwijima narimba bwiye igihe tavuwe.
Ni ukuvuga ko ubushobozi bw'umubiri nyine bwo kuyirwanya buba bufatanyije n'imiti, cyangwa hari ukuntu n'umubiri ubwawe ushobora gukora abo basirikare ukayirwanya?
N'umubiri ubwawe urabanza umubiri ukagerageza, noneho abo 25% nibo bashobora gutsinda urwo rugamba nta miti bahawe.
Ni bakeya.
Mu gihe rero mugenzi wa hepatite B iyo nubwo bwose tutari bivugaho cyane, ariko navuga yuko yo nibura umubiri ubasha kuyitsinda ho nka 80 ndetse no kugera na 85%.
Ngiye no ku muntu utarakingiwe kuko yo ifite urukingo.
Yego, n'umuntu utaragiye ku rukingo udafite n'imiti afata, kuwahuye nayo umubiri ushobora kuyirwanya ukanayitsinda ku gipimo cyo hejuru cyane kurusha hepatite C.
Twibutse rero batwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga tuvuga ku ndwara ya hepatite C cyangwa se umwijima wo mu bwoko bwa C. Nagira ngo tujye ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Remo, tukwakire.
Ego, ndarumva.
Wiriwe neza, urahagana hehe?
Niriwe neza, ndi Kigali mu Rwanda ku Gisozi.
Nuko nuko ikibazo cyawe?
Akantu nangiye kumubaza ko usanga bapima abantu bo mu mijyi, ahantu hari imijyi ugasanga igice cy'icyaro ntabwo bapima, ndabose ntibyaba biri mu bizatuma iriya ndwara yamamara mu cyaro cyangwa ifata abantu bo mu cyaro cyane tugashiduka nabo mu mujyi yabafashe? Bakora iki kugira ngo bagere no mu cyaro babapime? Kuko njye nigeze kwipimisha nsanga harimo abantu bakumira ngo harimo abo bakuri bapima bakurikije imyaka, ugasanga ni ikibazo cyane. Se bakora iki kugira ngo n'abantu bo mu cyaro nabo bashobore kuba babageraho? Murakoze.
Urakoze. Hanyuma remo, abo bakurikiza imyaka ni uravuga bari mu mujyi cyangwa nabo mu giturage bafata?
Abo mu giturage.
Bafataga bafite nk'imyaka ingahe niba ubyibuka?
Ni kuva ku myaka 20
kujyana hejuru.
Kujyana hejuru, abari munsi yayo ntago babapimaga.
Nagira ngo reka muganga gusubize noneho.
Yes.
Dr. Sabe.
Arakoze. Ibyo avuze nemeranya nawe, ariko ndatanga n'igisobanuro n'impamvu niyo y'imyaka bikwiye kumvikana, ngira ngo ntabwo nari nakivuzeho. Nuko hepatite C igaragara nk'indwara yibasira cyane abantu bakuze. Imibare itwereka ko abantu batangiye kurenza imyaka 40 kuzamura, hepatite igenda yikuba hafi inshuro 5 ugereranyije n'abari munsi y'iyo myaka. Ku buryo hari aho mu bihugu byinshi basigaye bayita izina ry'agahimbano ngo ni indwara y'abakuze. ariyo mpamvu mu bukangurambaga n'ipima rimaze iminsi rikorwa mu Rwanda haherwaga kuri babandi bakuru bahuye nayo muri bimwe nasobanuye kera muri bwa buvuzi bwahozeho kera bashobora kuba baragize amahirwe make yo guhura nayo. Ntibivuze yuko hatari abato bake bahuye nayo, ariyo mpamvu muri iyi gahunda y'imyaka itanu igihugu cyashyize ahagaragara tugiye nabo bazagerwaho bagapimwa, ariko burya ibintu byose bitangirira kubihutirwa ndetse ishobora no guhitana. Nakubwira ko uyu munsi tumaze kugera hafi ibihumbi bisaga miliyoni by'abantu bamaze gupimwa mu gihugu cyose mu gihe cy'imyaka nk'ibiri ishize, kandi ibipimo byatweretse ko mu bakuze bigenda bikagera kuri 16% bafite hepatite, mu gihe mu bato bari munsi y'imyaka 20 biba biri munsi ya 2 ndetse ku ijana. Kucyavuze rero kimigi nkeka ko ari amakuru atarafite neza, kuko ubu uture buri karere kose ko mu Rwanda muri icyo cyiciro cya mbere twarahakoze barahakoreye abantu barapimwe, ahubwo Kigali nkeka ko ariho hapimwe abantu bake. Ubwo uko bizagenda bikomeza ntabwo dutoranya uturere cyangwa imijyi gusa, kuko hepatite twasanze hose irahari.
Twakire na Louis Michel.
Murakoze eje ni muraho.
Muraho neza. Wiriwute?
Uriza na muganga.
Muganga rwose ari hafi aguteza amatwi, ushobora kumubaza ikibazo cyawe.
Mfite ikibazo rwose. Hano hasi mu cyaro muganga akajya kubona ko umuntu agize atya arabyimbye inda, arabyimbye amaguru, arabyimbye ibirenge, atarwaye umwijima. Ndetse kenshi na kenshi umuntu wabyimbye ntago ajya akira. Mbere muganga iyo ntago ashobora kuba ari hepatite C. Akabazo ka kabiri muganga nyahunda ko kwibaza, utubwiye ko iriya hepatite ngo yaba yatangiye kugaragara muri za 80. Noneho ngiye ndibaza nte kubwo wenda mbere ya 80 ntiyari iriho, ariko ubuhanga bw'icyo gihe bukaba butayibonaga. Mbese iriya nyenya none ntabwo ishobora kuza muri za ndwara ziyanduza, indwara ziyanduza zazi n'umuntu agwa aba afite ashobora kwandura ntawimwanduje atanu mukuziho iyo ndwara yabaho. Murakoze cyane muganga, n'utubazo dutatu nari mfite gusa. Murakoze nawe Eugenie.
Urakoze Louis Michel nawe kudukurikira no kubaza ibibazo byiza. Muganga Sabin ni mu musubizi
abajije ibibazo byiza. Ibimenyetso rero nk'uko nari nabivuze bishobora kugaragaza ko hepatite cyangwa umwijima warwaye hari kimwe avuzemo, nanjye nari nagikomojeho cy'uko umwijima ubwawe ushobora kubyimba. Ndetse hari n'ibindi bimenyetso avuze bishobora no kuza mu gihe umwijima warwaye cyane kurushaho, n'izindi ngingo zikaba nazo zafatiraho zikanabyimba. Ibyo rero namubwira ngo birashoboka, ariko wabimenya neza uwo muntu agiye akivuza, kuko ibipimo n'ikurikirana rya hepatite ubu mu mavuriro yose yo mu Rwanda hakozwe amahugurwa rwose, hari abantu babizi babihugukiwe kurusha uko byari bimeze mbere bamufasha. Numva icyo ngicyo ari cyo nakivugaho.
Hanyuma iby'uko umuntu ashobora kwandura ariko ntawuyimwanduje hepatite birashoboka?
Ntabwo nabashe kumva neza ukuntu umuntu yakwiyanduza indwara. Nkeka ko naketse ko ashatse kuvuga nk'indwara y'akarande cyangwa
birashoboka.
Twavuze ko ari virusi iba yaturutse ahantu, ntabwo yakwizana mu mubiri itari ihari. Igomba kuba ari ahandi yaturutse, ngira ngo icyo gikwiye gusobanuka. Kandi inzira binyuramo cyane cyane ni mu maraso, mu mibonano mpuzabitsina no mu matembabuzi yandi, aho iyo virusi ishobora ubwayo kuba yaba ntipfe, naho ubwo igiye hanze kuzuba ubwayo rishobora naryo kuyica. Rero ikeneye umuntu kuva mu muntu ijya mu wundi ako kanya.
Ziriya mpungenge ze z'uko umuntu ashobora kubyimba avuga ati ababyimba kenshi ntabwo bakira, mwamubwira ho iki?
Nkeka ko namumara impungenge. Kera abantu batekerezaga yuko umuntu warwaye umwijima ukabyimbuka akaremba adashobora gukira, nibyo twita mu gifaransa cirrhose cyangwa cirrhosis mu cyongereza. Aha handi rwose abahajemo namazi, ariko iyi miti mu bo tumaze kuvura hano mu Rwanda n'ubushakashatsi bwagiye bukorwa, bigaragara ko niyo n'abageze ku gipimo cya kure bashobora gukira, barakira. Ntabwo rero abantu bakwiye gutakaza icyizere yuko wamaze kubyimba ibirenge wabyimbye umwijima utakwivuza, usanze ari hepatite C iriya miti yagufasha rwose, usanze ari byarageze kuri kanseri, nabwo ubu kanseri iyibonwe kare iravurwa, nibura umuntu akagira icyizere cyo kubaho cyiyongereye.
Reka twakire na Fabrice. Urahaga na Fabrice?
Igitondo cyiza.
Namwe mugoroba mwiza. Mwe urahaga na hehe?
Hano mu Rwanda i Kigali.
Ikibazo.
Njye nashaka kubaza kuri iyo hepatite C mwavugaga. Urabona ko hari ukuntu higeze kubaho gahunda y'abantu bajya kwiteza za nshinge cyangwa kwikingiza, ugasanga hari abantu bacikanye, nyamara bakaba baragaragaje ko bazagisubinyuma bakagaruka mu turiti gihe hari muri 2017. Nyuma yaho ariko twategereje ko bagaruka turaheba, igihe nayo ndi muri Muhanga. Ariko ntibigeze bagaruka, igihe yari yabiri ku bitaro bya diyosezi ya Kabgayi, ari ku bitaro bya Kabgayi.
Ubwo ni ukuvuga ko bateraga batangaga urukingo rwa hepatite B. None mwarategereje, ubuze ko atari huri wabwirwa n'ikintu batarasubiye da?
Pardon?
Ubu ngubu uravuze ko wari uri Muhanga, bashobora kuba barasubiyeyo udahari?
Ya, n'ubundi Muhanga mvuye vuba kuko ntabwo ndamara amezi abiri hano mu mujyi wa Kigali.
None
usanga hari abantu bacikanywe, nanabyitabiriye.
Wowe wararubonye?
Ya, nanjye naracikanywe ntiwacikanywe. None ugasanga twaracikanywe turi abantu benshi kandi twari dukeneye kugitabira kugira ngo dukingirwe iyo ndwara. Ese byose haba hari gufata izihe ngamba kugira ngo hazaturiye poromosiyo? Ikindi kizagira ngo mbabaze, nagira ngo mbabaze, ese izo nkingo mu maforomasi zibasha kubonekamo?
Urakoze n'ibibazo byabarira
kiti mukarengera ku biciro byazo mafaranga, kuko twumva zihenze kandi harimo abavuga ngo ko ari nk'ibihumbi 10-15, ariko nabwo nuko bagwaye urukingo rumwe batagwa inkingo zose, ugasanga abantu batabasha kugira ubwo bushobozi bwo kuba babasha kubona izo nkingo. Urakoze nicyo kibazo nayo.
Urakoze cyane Fabrice, ibyo bibazo nabyo ni ibibazo biri bufashe benshi, niko mbyibwira. Muganga.
Urakoze Fabrice, arakoze kutwibutsa ku kijyanye n'inkingo, ariko reka mbanze mvuge kuri gahunda yo gusuzuma yabaye mu turere twose. I Muhanga bavuze nibyo koko twarahakoreye, uko byagendaga uko haje abantu benshi cyane, abo twamaraga gupima ndetse n'abo twahaga urukingo rwa mbere, ko mu rukingo rufatwa inshuro eshatu mu gihe cy'amezi atandatu ariko atandukanye. Iyo warufashe bwa mbere rero ugaruka nyuma y'ukwezi ugafata urwa kabiri, hanyuma ukazagaruka nyuma y'amezi atanu ugafata urwa gatatu. Iyo rero gahunda yarangiraga, abantu bahabwaga amakarita iyo bamaraga gukorerwa urukingo rwa mbere, noneho urwa kabiri ukarufatira ku ivuriro wahisemo. Ku iyo karita habaga ariho ivuriro rikwegereye. Agomba kuba rero atarabashije gufata iyo karita ye cyangwa yarabyibagiwe, kuko abandi bakomereje mu ayo mavuriro yabo mu buryo buhoraho bwo gukurikiranwa muri ayo mezi atandatu.
Ndakeka urwa mbere atararubonye ntaciye mu ijambo.
Niba atararubonye urwa mbere cyangwa se yarabonye urwa mbere, urwa kabiri ntarubone.
Urwo ntiyarubonye kuko ngo babaye benshi, niko yavuze ko babaye benshi, noneho bo bagacikanwa ntibakingirwe. Urumva rero ko urwa mbere ntiyarubonye, urwa kabiri ntiyari kubona ifishi yaho ajya kurwitereza. Nta na rumwe yabonye.
Ubu rero inkingo zashyizwe ku mavuriro henshi, gukorera ku mastade n'ahantu mu kivunge, ngira ngo byari bwa mbere abantu bakiri benshi cyane, ariko uyu munsi wa none amavuriro menshi yo mu Rwanda afite izo nkingo yakwegeraho akora numvise ari ni Kigali ubwo ari Kigali byanarushaho kumworohera yaba ku bitaro cyangwa muri Sante Sante imwegereye inkingo zirahagezwa yarubonera hariye naho muri za farumasi hari farumasi zizicuruza nibyo ariko ibiciro naho ziboneka numva ku giti cyanjye nta bivugaho cyane kuko iyo mibare nayo mafarumasi ntabyo mfite ahangaha gusa ndabizi ko nabyo niyo service muri mu mafarumasi yigenga ihari
ye ariko se kuki umuntu noneho yajya kurugura kandi nkuko abivugaga niba runahenze kuki yajya kurugura kandi ashobora kurubona ku kigo nderabuzima cyangwa ku bitaro bimwegereye ese ubundi ni ubuntu cyangwa nk'ubwishingizi mu kwivuza rushobora gufasha kugira ngo abone urukingo ku giciro gitoya cyangwa se ku buntu
tumaze iminsi turi mu bukangurambaga ku buryo ahantu abantu benshi babonye urukingo rwa hepatite B nta kiguzi basabwaga ubu ngubu uyu munsi wa none ahantu ushobora kubona urukingo mu buryo butari ubw'ubukangurambaga arasabwa kugira nawe uruhare atangaho amafaranga ashobora kurwishyura ashobora kuba make cyane kurusha uko yagenda akarugura mu buryo bwigenyeka kwa amavuriro asanzwe aho asanzwe yivurira amavuriro atanga n'ubundi urwo rukingo mu buryo bw'ubukangurambaga yaba ariyo nzira nziza yo gufata urwo rukingo rwe kandi nibutsa ko ari urukingo rwa hepatite B hepatite C turi kuvugaho uyu munsi nta n'urukingo irabona iyo tutaza kubyitiranya
ibyo aribyo byose ni ikintu namwe ubwanyu mukwiye kwishimira kuko numvise asa nkavuga kuba baraje bakaza ari benshi icyo gihe baje kwikingiza ntibabashe kubona urukingo ubwo sinzi niba inkingo zarabashiranye cyangwa niba amasaha yarababanye makeya ariko ni ikintu cyiza kumva ko babyitabiriye
ni byiza rwose
ye twakire noneho Jean Claude
ndabumva gatanu kuri gatanu ingo ambasaderi Ngoboka Jean Claude hano mu burasirazuba bw'u Rwanda aho ni mu karere ka Ngoma umurenge wa Gashanda mu kakerwa mu mudugudu wa Ruyema ya mbere
ye ikibazo cyawe
n'umukunzi aradi ijuri rya Amerika nk'ibisanzwe
ye nyarutsa ikibazo cyawe
kubashimira by'umwihariko umunsi wa gatatu muri ikiganiro cy'ubuzima ni ikiganiro cyiza cyane dukunda ndetse n'ibindi bigana byose bitandukanye kuri radiyo ijwi rya Amerika birakundwa cyane ndetse bigakundwa n'imbaga nyinshi y'abanyarwanda muri
rusange ye ngaho nyarutse bazere ikibazo cyawe kugira ngo tuze kubona uko twakira benshi barategereje ku murongo urakoze cyane
noneho ni ukuvuga ngo n'ubundi kuri iyo hepatite C bavuga hano nk'ubu urugero hari ahantu maze iminsi izenguruka mu bitaro bigize akarere ka Ngoma ndetse harimo n'ibitaro bikuru bya Kibungo hamaze igihe hakorwa ubukangurambaga kugira ngo abantu bajye kwipimisha iyo hepatite C babapime barebe nimba baba bayanduye ndetse akarusho mu kintu kibaho babapima ku buntu nta n'ikiguzi babaca bakabapima ku buntu ibisubizo byabo bakabibonera igihe bakabasha kureba ko bari bazima ni ubukangurambaga buba bwakozwe muri aka karere ka Ngoma ku bufatanye n'ivuriro rikuru rya Kibungo ndetse n'andi masatire do sante agize iryo vuriro harimo hirya no hino itandukanye mu mirenge itandukanye
nuko ndumva akazi kagenda neza
ubwo uri kumva rero ni ukuvuga ngo n'ubundi iyo ngingo mwayigarutseho nanjye ejo bundi nari maze iminsi nzenguruka ndeba ukuntu biri gukorwa nsanga bikorwa neza none ikindi kibazo ako hari ikindi kibazo naganiriye n'abantu bari baje kwifatisha pese bavuga ko babangamiwe no kuba ikibazo bafite ibikoresho ari bikeya cyane ibikoresho cyari bikeya biri gukorwa kuko hari haje nk'abantu barenga kwa gatatu ariko urebye hapimwe nk'abantu nka 200 ibikoresho nimba bavuze ati ane promosiyo cyangwa ngo tugiye gupima pese kujya turebe bahagaze abaturarwanda ariko ugasanga ibikoresho biri kugenda biba bike abantu bakitabira byinshi kujya ubuzima bwabo bubungabungwe ariko ugasanga ibikoresho bya babanye gukoresha biri kuba bike umusaza dusante namwe atandukanye ibyo bikaba imbogamizi mu bantu bagize ikibazo kwipimisha SSC ubwo uri kumva icyo ni ikibazo cyane twaraganiriye cyane barambwiye ati turabangamiwe twaje twabyitabiriye ariko ibikoresho baduhaye promosiyo turabyumva kandi ni n'ubuzima bwacu turi kurengera ntabwo kwitabira ku bwinshi ariko ibikoresho bikuba biki nanyarukiye ku bitaro bikuru bya Kibungo nyarukiye no kuri Sanda Nsate Sangaza na Rukoma aho hose ndahagera mbasha kugana n'abaturage bambwira ko babangamye no kuba bafite ikibazo cy'ibikoresho babiki iyo batanze promosiyo bakagira ngo
ikibazo kirumvikana
bifashisha babagire ibikoresho babikeya aho icyo nasaba muganga pe mushimira ko mwana mutumiye duko bagezeza igihe bavuze ngo tugiye gukora ubukangurambaga kintu cyo kangurambaga bari kucyuba badukurikira abanyarwanda cyane bari mu mahanga y'Rwanda bagerageza baza n'ibikoresho aho kugira ngo bagawe ko ibikoresho byabaye bike ahubwo bashimwe ko ibikoresho byabaye byinshi abantu bishobora yo kubera abantu babaye benshi ndetse bikanasaguka ibyari bubakorere
urakoze
iyo ni ingingo ya mbere noneho ikindi namwisabira mbikuye ku mutima nk'umukunzi wa radiyo ya Amerika ubakunda kandi ukurikirana ibiganiro byanyu bya buri munsi ni uko bakaze umurego ndetse ikintu nshimira cya mbere none kuba baza gupima iyo ndwara kuko igomeje kugariza urubyiruko muri rusange ndetse n'abantu bakuru nk'ubu hari umudamu umwe bayisanganye ariko nkubwije ukuri gatanu kuri gatanu ari gukurikiranwa n'abaganga bahora mu rugo kuwe buri mu gitondo buri nimugoroba bamugerageza kumuvura kugira ngo abashe gukira iyo bayimusanganye bari ikibazo gikomeye cyane ku bw'umuntu kuko hari indwara ikomeje kugariza abantu niyo mpamvu bagomba kuyihashya burundu igacika
barabitangiye bafashe gahunda yo gukomeza kuyirwanya reka ngushimire rwose Jean Claude
ahubwo ikibazo
wakibajije ariko
ikindi kintu nagira ngo mushimireho
Jean Claude kurimo gufata umwanya munini cyane
ndashimira abanone abanyabuzima bano banyabuzima bo mu midugu bano bakushinzwe gukurikirana abarwayi afite inda zitateganyijwe mu mago nabo bari gukora cyane cyane ubufasha bagenda bakazana imiti kuri ibyo bigo nderabuzima bakayigeza kuri abo bantu ndetse bakabasha no kubakagira ubukangurambaga mugurumva ni igikorwa cyiza cyane ndashima ahantu bagejeje abanyarwanda muri rusange babavura iyo ndwara nganira n'abantu benshi ndetse turanaturanye bayirwaye ndetse babasha no gukurikiranwa cyane cyane batanu ku ijana bari gukira 80% kuri kigero 80%
rwose
gushima uburyo bari gukora serivisi neza nari gushimira uwo mutumirwa mwazanye kandi namwe mbashimira radiyo ya Amerika ni radiyo ngurikira gatanu kuri gatanu ndetse nkabasha no gutanga ibitekerezo murakarama muzajya umwaka mushya muhire
nawe rwose urakarama nawe umwaka mushya muhire na Noheli nziza
n'uwo mutumirwa nawe azagira umwaka mushya muhire mushimira cyane
urakoze namwe
ndi mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashana ndi ambasaderi wa radiyo ya Amerika
urakoze rwose reka bwo noneho muganga agusubize muri makeya ibyo Jean Claude avuze Dr. Sabin murabivugaho iki
Jean Claude twamushimira nawe kuba hari ibyo yabonye biri gukorwa kandi ibitagenda nawe akaba yabitubwiye ubundi buri karere twakageneraga umwanya wako haraho wagiraga rero ugasanga amakuru koko yahageze abo mu karere gaturanye nabo barabyumvise baranje kandi gahunda yashoboraga yari kuzajya ni wabo ariho wasangaga nk'abantu bashobora kuza bagasanga gahunda y'akarere kamwe yarangiye ahubwo byimukiye iwabo ngira ngo muri gahunda y'imyaka itanu tugiye gukora yatangiye muri uku kwezi hazabaho gukora gusuzuma abantu benshi cyane bagera kuri miliyoni enye mu gihugu cyose nyaka ko ari nk'abo bari basigaye inyuma batari barabashije gupimwa muri bya byiciro by'imyaka yugarijwe rero namumara impungenge ndetse n'abandi batwumva yuko gahunda ihari izagera ku bantu benshi bashoboka kandi noneho n'uburyo bwo gupima buzajya bukoreshwa buzajya butuma ibisubizo abantu babitahana aho gutegereza hari uburyo bushyashya bwatangiye aho umuntu abona igisubizo mu minota 20 ubwo buryo buraje buje nabwo muri uku kwezi bizihutisha umubare w'abantu benshi bategerezaga
urumva ko Jean Claude nawe yarabibonye ko hari abagiye kwisuzumisha bakabona ibisubizo kandi bakahita bavurwa
ni byiza
rwose Yego. Ibi ubwo rero ni ukuvuga ko abantu bazajya bakomeza kujya kwipimisha, ni ikintu baba bakanguriwe koko, ariko kandi nk'uko mubivuga baba banabyishimiye banabishaka kuba bajya mu zindi mu bindi bice iwabo batari bagerwaho, ni ikintu namwe ubwanyu mukwiye kwishimira.
Ni bigaragaza ko abantu bafite ikibazo koko, bamenye ko uburwayi buhari kandi hari ibisubizo byo kuvura. Nk'abaganga natwe biradushimisha iyo tubona abantu bafite ayo makuru.
Twakire na Aniseti, turi kumwe. Aniseti, uranyumva? Anise ubanza arangaye gatoya, reka tube twakiriye Fulgence. Fulgence, uranyumva? Ku buhanga bw'ibyuma munshakire Fulgence. Ndumva Fulgence atarimo kwitaba. Aniseti, wowe wagarutse kandi barahari, ariko sinzi ibyo bahugiyemo. Ye muganga, mwari mbere yuko abo barangaye kuri telefone baza, hari ikibazo mwari mwavuze cy'uko abantu bashobora kugenda bakajya hafi y'ivuriro ribegereye bakivuza. Kwivuza ni buri gihe ashobora kugenda akavuga ati ni munsuzume indwara ya hepatite C, cyangwa ni ukutegereza igihe biba byagenewe ko igomba gusuzuma?
Bigitangira nababwiye ko ari gahunda imaze igihe gitoya, maze imyaka mike rwose. Nk'iyi porogaramu yo kurwanya hepatite ku kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima imaze imyaka itanu, ariko mu buryo bwo gupima abantu muri rusange tubasanze aho bari mu bukangurambaga bwagutse, byo bimaze nk'imyaka ibiri gusa. Rero ntabwo twazakomeza gukora gutya, ahubwo bigenda bishyirwa mu mavuriro. Amavuriro rero kuva ku bitaro bikuru kugera ku bitaro by'uturere, ndetse no muri ya mavuriro mato, niyo gahunda twakoze ku buryo nka centre de sante zose zo mu Rwanda, muri gahunda y'imyaka itanu nibo bazajya bakurikirana izi za kampanye. Hari n'uwigeze kubivugaho, uruhare rw'abajyanama b'ubuzima aho twagiye tujya hose ni runini, kandi basanzwe bakorana n'amavuriro. Ubu rero navuga ngo iyi gahunda y'imyaka itanu amavuriro amacentre de sante niyo azayigiramo uruhare rukomeye, yazagiramo uruhare runini. Mu cyumweru gishize twahuye nabo tuyitangiza, abayobozi b'ibitaro bose bari bahari, twarabiganiye n'ukuntu bazagenda babikora kugira ngo byegere umuturage ye gukora urugendo rurerure ajya ahantu habereye ubwo bukangurambaga bwaturutse, nko ku makipe yavuye i Kigali, ahubwo bikabera aho ngaho hafi y'aho abantu batuye.
Buri wese rero ikigo nderabuzima ashobora kukitabaza mu buryo ubwo ari bwo bwose kugira ngo kimuhe yaba ari amakuru cyangwa se kimusuzume cyangwa kinamuvure indwara yaba afite. Ibigo nderabuzima kuri ubu mubona byegereye abaturage ku buryo buhagije, ntihabakora urugendo rurerure ku buryo bashobora kutagira imbaraga zo kujya kwivuza cyangwa se no kubishakira umwanya?
Nibura mu buri murenge wo mu Rwanda ufite ivuriro centre de sante, ikigo nderabuzima kuri buri murenge, ndetse hari n'amavuriro mato yitwa health post cyangwa poste de sante, ari kugenda kwirakwizwa ahantu, ndetse yo asa nk'aho yegereye abantu kurusha aho usanga nk'umuntu akora munsi y'ibirometero bibiri kugira ngo ayigereho. Aho rero navuga yuko nk'u Rwanda mu bihugu byagerageje gukwirakwiza amavuriro akegera abantu cyane, bitabujije ko ari aho wasanga hakirimo urugendo rurerure, ariko hari muri Minisiteri y'Ubuzima nicyo kintu dushyiramo imbaraga cyane kugira ngo umuntu adacibwa intege n'urugendo bityo akareka kwivuza. Urugero nakubwira ko dufite amavuriro arenga amacentre de sante arenga 500 mu Rwanda, mu gihugu cyose, kandi ayo mavuriro yose serivisi zaba izo kuvura, kurinda no kuvura hepatite C muri iyi porogaramu yacu azaba afite ibyangombwa byose yakorera umuntu kuri urwo rwego akaba yakoherezwa ku ivuriro rukuru ariko hakeneye ubuvuzi bwisumbuyeho mu buryo bwa transfer.
Na ku murongo wa telefone barimo kumbwira ko Anesthete yagarutse, telefone zirimo kugenda zicika buri kanya, ariko ubwo reka noneho tumwakire. Anesthete yego, urahagana he? Urahagana he?
Merere yo mu ntara ya Kayanza, umusozi wa Mikura mu
ufite radio iruhande rwawe ngo uyizimye.
Ivugwa igakira canke rusuru canje egaho umuti wayo ushobora kuboneka bitagoranye.
Iyo ugomba kuba utakurikiye, muratwumva se ubusanzwe aho ngaho? Muratwumva? Muratwumva neza ubusanzwe? Kuko ugomba kuba utakurikiye ikiganiro, kuko muganga yabivuze ko nta rukingo rwari rwaboneka, iravurwa igakira, kandi n'imiti yo kuyivura irahari, 95% barakira. Alo, uranyumva? Anesthete, ndumva telefone yawe yagoranye, ibyo aribyo byose nizere ko wumvise ikibazo wari wabajije. None muganga, amatelefone arimo aratugora, ariko twakomeje kuvuga ibijyanye n'iyi ndwara ya hepatite C, tuvuga ibimenyetso byayo, tuvuga uburyo yandura. Ariko rero nagira ngo none tugaruke ku kintu cy'ukuntu icyo umuntu yakora kugira ngo yirinde kuba yagupfatwa n'iyi virusi itera hepatite C. Umuntu yakora iki?
Icya mbere ni ukwirinda gukora ku maraso cyangwa guhura n'amaraso y'umuntu utazi, niyo waba umuzi ashobora kuba ayifite, bityo ikaba yakwanduza. Ngo ndavuga nk'abantu batizanye inzembe, abantu bashobora gukorakora ibintu biriho amaraso, buriya abakozi bo kwa muganga cyangwa abakora isuku kwa muganga bakunda guhura na nibyo bintu bibakomeretsa bishobora gutuma bahura na hepatite. Icya kabiri ni ukwirinda ubuvuzi butizewe bwaba magendu, cyane cyane iyo uzamo gukomeretsa no gutera inshinge, kuko ntabwo buba bwizewe isukura rihari. Icya gatatu navuze ko inandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, kimwe na virusi itera sida. Aho naho ni indi nzira ikwiye gukumirwa kugira ngo ya virusi itera hepatite mu bwoko bwa C itaza kubona icyuko. Icya nyuma ni uko iyi virusi ishobora kuva ku mubyeyi ikajya ku mwana, nubwo abayandurira mu iyo nzira ari bake cyane, ariko umubyeyi utwite abyara umwana birashoboka yuko ashobora kumwanduza hepatite yo mu bwoko bwa C. Ubwo aho naho biba bisaba yuko ababyeyi bose batwite, yaba umugabo ndetse umugore ndetse n'umugabo we, basuzumwa n'umubyo basuzumwa hakazamo na hepatite kugira ngo batazayanduza umwana wabo. Numva muri make ari ibyo twakwirinda kugira ngo hepatite C tubashe kuyikumira, noneho n'abayanduye abahuye nayo bavurwe, bityo izabashe gucika mu myaka 5 iri imbere.
Kuri uwo mugore utwite, umubyeyi utwite mukamusuzumye mugasanga afite iyo virusi kugira ngo atanduze umwana, ashobora kubona imiti nka kwa kundi urwaye ufite umugera wa sida ashobora guhabwa imiti yo gutuma atanduza umwana?
Cyane rwose. Buriya niki bijya gusa na virusi itera sida, umubare wa virusi ziba zirukanka mu maraso iyo umuntu yagiye ku miti ziragabanuka cyane. Rero iyo ubashije kuzigabanya na wa mwana hari umuti ahabwa, bityo ntazamwanduze namba cyangwa se amahirwe yo kumwanduza akaba yagabanutse cyane, ari hafi ya zero.
Twakire Jean Bosco nawe aradutegereje. Jean Bosco wiriwe?
Mwiriwe.
Urahagana hehe?
Ndi mu Burundi, Bujumbura.
Yego.
Ego, nagomba kubaza uyu mutumire kuri iyi ndwara ya hepatite C. Umuntu ataraje kwa muganga ashobora kumenya canke ibimenyetso byayo nko ku muntu itabira sinzikaza hari gihe byo babishobora kugaragara ku buryo hamwe abyibonye ko yoshobora kwihutira kugenda kwivuza.
Muganga yari yigeze kukivugaho, hari ikindi kibazo ufite?
Cyari icyo ahanini. Ubundi nari kubaza nti umuntu yoshobora kwirinda gute ibanye no kwifata?
Yari amaze kubivuga, sinzi niba wari wakurikiye.
Sinari nakurikiye.
Ntacyo, reka muri make yibwa akubwire. Urakoze nawe.
Arakoze, nabinyuramo nihute kuko twabivuze. Ibimenyetso byinshi ntibyigaragaze, cyane cyane iyo umuntu agiye amaze kubana na igihe kirekire, ariko mu ntangiro ashobora kubaho guhinduka kw'ibara ry'amaso, akaba yaba nk'umuhondo, gucika intege, kugira isesemi, ndetse no kuruka, kubabara mu ngingo, ndetse n'umwijima ubwawo ukaba wabyimbuka ukoraho kunduka wumva hari n'inkari zishobora guhindura ibara, ndetse n'akariro gake, ibyo umuriro, ndavuga ubushyuhe, umuriro ukaba waza, ariko ibyo biza mbere iyo umuntu agihura nayo. Iyo birenze nk'amezi atandatu umubiri utarabashije kuyirwanya ngo uyitsinde, ibyo bimenyetso ntibongera no kubibona kuzagera igihe noneho ugira ibimenyetso by'uburembe byo kuremba. Kenshi umwijima uba watangiye kwangirika, twanavuze yuko birangiranye n'uhuye na kanseri n'ibimenyetso bya kanseri bitandukanye. Icyo gihe ni igihe umuntu atavuwe.
Twibutse rero abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro cyo kwa gatatu kibaha umwanya mugasobanuza ku byerekeye amagara y'abantu, byerekeye ubuzima. Mbibutsa ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves no kuri metero 19 na metero 22. Dusubire ku murongo wa telefone, ndumva bambwira ko Jean Long ahari. Jean Long telefone ye ngo iracitse. Amatelefone y'uyu munsi ntabwo yatubaniye rwose, ntabwo nzi ikibazo kirimo. Niba ari uko twahinduye studio, niba ari ikirere, nta wamenya, ariko twizere ko mukanya bishobora kugenda neza. Muganga rero ikabwo dukomeze tuganire. Umuntu yamaze gufatwa akabona ibyo bimenyetso, ikintu cya mbere yakora ni iki?
Ikintu cyose hari ukumenya yuko ikibazo gihari, hakaba naho ukibara. Izo serivisi zihari biba byiza kuzikoresha. Icya mbere rero ni ukwisuzumisha, kwivuza. Kwisuzumisha ni inzira ya mbere yo gukira, kuko niyo usanze ufite uburwayi ushakisha uburyo wavurwa. Ubu rero mu Rwanda ho byanoroshye, amavuriro yose yahabwa ayo mahugurwa, ndetse n'imiti igenda iboneka, n'ibiciro by'imiti bigenda bigabanuka. Ntekereza yuko umuntu wese wakumva yaragiye ahura n'ibintu nk'ibyo twavuze bishobora gutuma yaba yarahuye na hepatite, cyane cyane abantu bamaze kugera mu myaka yigiye imbere, aribo bafite ibipimo biri hejuru cyane, twabashishikariza bose kwisuzumisha. Yamara kwisuzumisha akaba abo basanze bafite ubwo burwayi bakaba bahabwa imiti. Tunibutsa yuko imibare itwereka ko hagati ya 4-5% y'abanyarwanda bafite iyo virusi, bivuga ko rero ari umubare utari muto, uraruta cyane uwa virusi itera sida dusanzwe tuzi. Nongera nyine gushishikariza utazi udaheruka kwipimisha hepatite yuko yagakwiye kubikora.
Mukomeje icyo nari ngiye kubaza, mvuga mu hagati ya 4-5% b'abanyarwanda bafite iyo virusi, nagira ngo nari ngiye kubabaza icyatumye mushyira ingufu mu kuvura by'umwihariko iyi hepatite C. Mwatubwiraga ko hari amahugurwa, hari gupima, kugabanya ibiciro by'imiti. Ni iki cyatumye nyine mushyira ingufu zihagije muri iyi gahunda yo kurwanya iyi ndwara ya hepatite C?
Murakoze. Hepatite C navuze yuko nta rukingo igira. Ikindi, abantu benshi ntabwo bari bayize. Ugasanga abantu baramenye yuko abaturanyi, abavandimwe, inshuti bishwe na kanseri y'umwijima, ariko batazi aho yakomotse ko ari kuri hepatite C. Rero ibyo byombi bikomatanye byatugaragarije yuko icyorezo cya hepatite C tutagize icyo dukora kandi cyihutirwa, twakomeza gupfusha abantu kandi abantu bagakwiye kubimenya ndetse bakanirinda. Hepatite B ntago twayibagiwe, ariko byibura tuzi ko abantu barenga miliyoni 5 z'abanyarwanda, ni hafi kimwe cya kabiri, bamaze guhabwa urukingo nibura rwayo ribarinda cyane cyane abakiri batoya. Naho hepatite C ntabwo dufite amahirwe nk'ayo ngayo. Ikindi, hepatite C tuyifitiye igisubizo navuga gifatika, kuko umuntu wayanduye wagaragaweho yuko ayifite kandi karandi igomba kuvurwa byihutirwa, nyuma y'amezi 3 gusa ahawe umuti arakira. Mu gihe hepatite B umuti wayo ntabwo ukiza burundu ngo umuntu ayuhagarike. Biroroshye rero guhangana na hepatite C inakarishye cyane, kuko ishobora no kwangiza umwijima ikadutera kanseri vuba vuba, kurusha uko twahangana na hepatite B. Iyo n'ubundi tuzakomeza, ariko turasa n'abatanguranwa ngo ibipimo biri hejuru by'abantu bayifite bavurwe vuba vuba bahabwa imiti.
Yee, twakire noneho ku murongo wa telefone Jean Long yagarutse.
Mwiriwe neza.
Mwiriwe, urahagana he?
Ndi Kigali mu Rwanda, inderahantu bita ku Mukuyu.
Yee, telefone yawe rero aho ngaho indera yari yatugoye iraza ikongera igacika.
Cyane rwose, ikirere kimeze nabi.
Ntacyo turakubonye, reka nguhe umwanya wibarize ikibazo cyawe.
Noneho mwanze munsuhurize umutumirwa.
Arakumva.
Noneho njyewe ikibazo mfite. Natangiranye n'ikiganiro ariko mu hagati imvura yaje kugwa sinabasha kongera kubakurikirana neza, ariko nabonaga ari ihise. None njyewe ikibazo namubaza ni se iyo hepatite C yaba wenda itandukaniye n'izindi hepatite? Ese umuntu waba ayifite hari ibiryo bimwe na bimwe atemerewe kuba yafata nk'uwenda nk'umuntu w'umurwayi? Ikindi kibazo cya gatatu nasorezaho namubaza ni se umuntu uyifite akaba yaratangiye gufata imiti ntabwo ashobora kuba yayanduza mugenzi we igihe wenda habaye igihe cyo kuba yayimwanduza? Ibibazo byanjye byari ibyo ngibyo.
Urakoze cyane Jean Long. Ye Dr. Sabin.
Arakoze, abajije ibibazo byiza, nahera kuri icyo cya nyuma. Igihe cyose virusi ya hepatite kiri mu mubiri w'umuntu, ndumva hari imvura nyinshi, sinzi niba mukiri kunyumva neza.
Turakumva.
Byaba byiza umuntu uri gufata imiti irwanya yo kuvura hepatite atagize imibonano mpuzabitsina cyangwa ikindi kintu cyose cyatuma ayanduza uwo bashakanye cyangwa mugenzi we. Kugira ngo icyo gikwiye gusobanuka ko izageza igihe hakorewe igipimo cya nyuma kireba niba izo virusi zarashize mu maraso y'umuntu zitagihari. Kugira ngo ni ubutumwa bwiza cyane atumye twibuka no gutanga kuri icyo ngicyo kijyanye n'ubwirinzi bwa hepatite C.
Ubwo dukomeze noneho twakire na Louis Michel ngo hari akabazo ngo yibagiwe kubaza cyangwa tutamushubije. Louis Michel,
murakoze cyane. Eugenie, hari ahantu mutabyumvise neza. Navuze indwara zianduza izo mu gifaransa bita le maladie contagieuse. Ziko ari maladie contagieuse na maladie transmissible. Contagieuse par exemple nk'igituntu, uziko igituntu cyanduza.
Kiyanduza gute?
Kijyana nitakura kumukira gufata. Nkira ashaka kuvuga buriya hari hari cyashaka kuvuga, murakoze cyane.
Ariko buretse gatoya, ariko igituntu nacyo ntabwo gipfa kugenda gutyo utahuye n'ahantu hari intuza mikorobe yacyo ntago wacyandura.
Justoma umuntu abana abantu akirwaye kiragenda niyo utamukoraho kiragufata.
Aho niho byatugoreye kuko wavuze ngo kiyanduza ngo yiyanduza nibyo byari. Reka
nashaka kuvuga contagieuse maladie contagieuse
irandura, ariko ndumva yabishubije ibyo ngibyo w'imishere. Reka muhu mwanya muvugane. Eh reka muhu mwanya muvugane ndumva ari yabishubije.
Dr. Sabine. Eh. Igiye avugaga igitunu. Mhm. Nuko gishobora kugenda mu mwuka nibyo yise kwiyanduza.
Eh.
Indwara yaca mu mwuka ikaba yava ku muntu ikajya ku wundi. Rero hepatite ntabwo igenda gutyo, ni virusi igomba kuva ku muntu ijya ku wundi habayeho gukoranaho cyangwa guhura nayo matembabuzi yaba irimo. Mu mwuka rero ntabwo ihanyura nk'igitundu.
Uravuga contact direct nk'uko umuntu yabivuga mu Gifaransa. Yahuye
direct cyangwa contact na nayo matembabuzi cyangwa amaraso akirimo iyo virusi itari yapfa.
Nuko twakire rero Peter. Peter
yego.
Urahaga naye
igiteka?
Yego. Ikibazo
nashaka kubaza none ntashaka kuba uriho canke nta miti ivura kugira kireho biriho?
Oya, imiti irahari ariko nta rucanca.
Ah, hose cari ico.
Urakoze cyane.
Namwe murakoze.
Dr. Jean Long yigeze kuvuga ibintu by'ibiribwa. Sinibuka niba mwamushubijeho.
Ntabwo twakivuzeho
ikijyana
n'ibi cyatuganishaga ku yandi moko ya hepatite ngira ngo nayakomozaho gato. Twavuze hepatite ese uyu munsi. Ariko hari hepatite A, B, C, D na E ndetse n'utundi duce duto dushingiye kuri izo ngizo. Hari rero izishobora guca mu rwungano ngogozi, ni ukuvuga ibica mu kanwa bikaba byasohokera mu mwanda. Aho rero hari hepatite z'umwihariko zihanyura nubwo zidakunda kwibasira abantu cyane. Navuga nka hepatite ya E, zishobora kunyura mu biribwa abantu barya cyangwa se guhuye n'umwanda w'umuntu uyifite. Ntabwo bivuze ko zidakanganye cyane, ariko hepatite B na C zikunda guca mu maraso no mu matembabuzi. Usanga zibasiye umuntu cyane cyane muri aka gace kacu.
Hari umuntu ugomba kuba ari ku murongo wa telefone, mutwihanganire. Ndabona Peter agomba kuba yarakiri ku murongo wa telefone hanyuma akajya avugana n'abandi, ariko ubwo nyine muganga reka muhe umwanya mu gusoza rwose, agire n'inama atanga muri rusange ku byerekeranye n'iyi ndwara ya hepatite C, hanyuma ubwo dusoza ikiganiro.
Nasoza mvuga ubutumwa numvaga nari mfite ku mutima ntabashije gukomozaho cyane, nuko abantu bajyaga batekereza ko hepatite ari indwara ivurirwa mu byatsi, abantu itavurwa kwa muganga bita mu kizungu. Bakwiye kubivaho kuko ntabwo ari byo, yavurwa igakira. Dufite abantu benshi cyane bakize bashobora kubitangira ubuhamya, abanywa ibyatsi, abanywa imiti yangiza umwijima, rwose turabinginze babireke n'ababibaha babireke. Hanyuma umuntu utarisuzumisha abatarisuzumisha gahunda zirahari, kandi n'imiti irahari kiza hepatite C. N'inzira yanduriramo twazivuze, abantu bakwirinda gukorakora ku maraso, gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, kandi bishoboka ko bakwanduriramo hepatite C. Kandi tunizera yuko abayifite batari bapimwa bazabikora kandi bagahabwa umuti, bityo tukayica burundu nk'icyerekezo dufite.
Mbashimire cyane rwose Dr. Sabin Sanzimana, umuyobozi ushinzwe ubuvuzi bw'indwara ya SIDA mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Murakoze cyane kuri ibisobanuro muduhaye.
Namwe mwakoze cyane kudutumira.
Reka nshimire n'abadufashe ku buhanga bw'ibyuma, Engineer Justin Twits wafatanije na Geoffrey Mutagoma wakiriye telefone zanyu, akanadufasha kubagezaho iki kiganiro. Nkabashimira by'umwihariko mwe mwese mwaduhamagaye mukakurikira ikiganiro. Nabo tutabashije guhamagara rwose mutubabarire, ni ikibazo cy'amatelefone ariko tubafite ku mutima. Tubifurije rero mwese aho muri hose ubuzima buzira umuze. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mukomeze kandi gusoza umwaka neza.
Eugenia Mukankusi urakoze kuri muri sanga utugejejeho nshuti z'ijwi rya Amerika.